couple of jams.
Yo, see Dash, drop them beats
a little bit. Yeah, my love, you touch your feeling, but now it's on the car. You text young cooks, never not turn up.
Boy,
Kale Kale, yeah, LG,
niggas,
Lunyaka, Osa Shan Shan, Kala Kupala, Ukira, we baby. Ava kuchami vale tandali la iwe mebi. Baba nakashi kwanze mono chalo. Nasumi na polisho lipalo. Kala kupala ukira we baby. Ava kuchami vale tandali la iwe mebi. Baba nakashi kwanze mono chalo. Nasumi na polisho lipalo. Wasumi na kufala lini. Aprome zoko vana wa forever. Nimfu manifu ale jacket. Manista ni Mrs. Mapalo. Wasumi na kufala lini. Promise to go now forever. Lelo, info mani info ali jacket. Lelo, Mr. Mrs. Mavalo. Rashana bunse ni webo wembeka. Hidden a sheet in your webo malaika. Contain your beauty, money for wapang. Kabomba wanu man thinka lale mumpang. Today the final day ndi kusenda. Tosanga sana mumu andu bapane munganda. Exhale sabati nenda kana. Too much defenses kona ngunkana. Jajinye peso ni ine ni mfumaka. Phone in Mr. B na Monica. Ike zomba pato ni mo 18. This day bright forever ya mafontin.
Lunyaka
Kala kupala ukira we baby. Ava kuchami vale tandali la iwe baby. Baba nakashi kwanze mono chalo. Nasumi na polisho lipalo. Kala kupala ukira we baby. Ava kuchami vale tandali la iwe baby. Baba nakashi kwanze mono chalo. Nasumi na polisho lipalo. Wasumi na kufala lini.
Kali kali.
Aprome zoko vana wa forever.
Nimzai.
Nimfu manifu ale jacket.
Osana.
Panista ni Mrs. Mapalo.
Osana.
Wasumi na kufala lini.
Lelo.
Aprome zoko vana wa forever.
Lelo.
Nimfu manifu ale jacket.
Lelo.
Panista ni Mrs. Mapalo.
Lelo.
Shumi kwa kale baby no nalipilila. Nesalamu shina leta niwe nalipilila. Nalela yukupa wale monati bufu. Depapa na sindango mchanga pachitufu. Kakula ya na futi na tiyo witae. Na kubika mmutu enga mafuta witatae. Fikadapa kubuko tuende tubai tu. Na mwano kutina na ngula pavandu. Apa Mr. and Mrs. ntile young box. Na kumulu alichongwa tapasa ngapo ex. Kala kupala okilu futi jonsi. Kayu walilinga eta shala nosi. Kala kupala ukira we baby. Ava kuchami vale tandali la iwe baby. Baba nakashi kwanze mono chalo. Nasumi na polisho lipalo. Kala kupala ukira we baby. Ava kuchami vale tandali la iwe baby. Baba nakashi kwanze mono chalo. Nasumi na polisho lipalo. Wasumi na kufala lini.
Kali kali.
Aprome zoko vana wa forever.
Inside.
Nimfu manifu ale jacket.
Osana.
Panista ni Mrs. Mapalo.
Osana.
Wasumi na kufala lini.
Otaisha.
Aprome zoko vana wa forever.
Leo jie boy.
Nimfu manifu ale jacket.
Lelo.
Panista ni Mrs. Mapalo. Lelo. Nani ulanga listike nine panjuka. Enemi azande kaidi nde kusuka. Nde kufunya kumalaza siti kumokaka. Pepene na any guy iwe ninjaka.
Winga, damu na ifika lelo pepi nde kusenda. Zapamu pepe kufike na ringi. Tula njaba fiashi kufike muringi. Iwe
Kala kupala ukira we baby. Ava kuchami vale tandali la iwe maybe. Baba nakashi kwanze mono chalo. Nasumi na polisho lipalo. Kala kupala ukira we baby. Ava kuchami vale tandali la iwe maybe. Baba nakashi kwanze mono chalo. Nasumi na polisho lipalo. Wasumi na kufala lini.
Kali kali.
Aprome zoko vana wa forever.
Inside.
Nimfu manifu ale jacket.
Osana.
Panista ni Mrs. Mapalo.
Osana.
Wasumi na kufala lini.
Lelo.
Aprome zoko vana wa forever.
Lelo.
Nimfu manifu ale jacket.
Lelo.
Panista ni Mrs. Mapalo.
Lelo.
Hey. Python see me. Rap Noctic. Na FK. MJ. Na Jiga. Assassin.
Ice boys, yeah, Nalam KK, ICS boy, Zumats Andrew, Saga.
Yo, see Dash, drop them beats and let them know that you run this.
CouplejaMs.com